nikiomba, labda Mungu atosikia. Nikiomba, tena nikijua, na vile simoni, hivi kwele nasikia. Shida ziki nizidia, nikiumba yumba, hivi kwele naona. Anatambua, maswali najiuliza, na vile simoni, hivi kwele nasikia. Ae, nilijua amenisahau, ameniforgeti, yani anikumbuki, anitambui. Niliona niko peke yangu, kumbe baba yangu anaishi ndani yangu, msaada wangu. Haijalishi nina vidonda kiasi gani, niteseke kiasi gani, niumize kiasi gani, Mungu yuko pande wangu, yuko pande wangu, hajanisahau. Haijalishi hata nichoke kiasi gani, nifute machozi kiasi gani, nisubiri kiasi gani, Mungu yuko pande wangu.
Hajanisahau. Bwana ndiwe mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
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 hajanisahau mimi,
hatonisahau,
hajanisahau. Bwana ndiwe mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
sitaogopa,
hajanisahau,
hatonisahau.
Na shetani alipo juu, nina wasiwasi mi, alifikiri ya mini kemle, kacheza na imani yangu, alidhani napoteza muda. Nikiomba Mungu nikizi, wala hasiki, hasiki tena. Na Yesu ni tofauti, akaja kunikumbusha, Mungu yupo upande wangu, nisiogope chochote, maana yeye hunilinda, yeye hunitunza, kwa dhati bado anipe, anipe.
Haijalishi nina vidonda kiasi gani, niteseke kiasi gani, niumizwe kiasi gani, Mungu yuko pande wangu,
pande wangu.
Haijalishi choke kiasi gani, kiasi gani, nisubiri kiasi gani, Mungu yuko pande wangu, hajanisahau.
Bwana ndiye mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
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 hajanisahau mimi,
hatonisahau,
hajanisahau.
Bwana ndiwe mchungaji wangu mimi,
sitaogopa,
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 hajanisahau,
hatonisahau.